special from NigerRemix.com.
Segulula ukuthemba wena kubo bonke ndikhethe wena endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena. Soy mamelele ngoma indicinga sawena dipongi tuba ondiphelona kempela dibonga impatho yakho inobumene imanga zabonke nabanga kholelwa kuthando lunje alukho lunjena kahle dear uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena kubo bonke ndikhethe wena endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.
Mina ngazi angono kodwa ngiyabona ngifanele wena wazi angono konke lo dali kongokwa mina ni tatata wazala natale wena ungo wang mina ni tatata wazala natale wena ungo wang mina ni tatata wazala natale wena ungo wang mina ni tatata wazala natale wena ungo wang
uthando noxolo wena wandifundisa sekulula ukuthemba wena kubo bonke ndikhethe wena endithi asoze ndikukhohlise ngoba konke kuyinyaniso uthando noxolo kubo bonke ndikhethe wena.
Fresh out from NigerRemix.com.
To measure this, I'm a drunk.